abaturage kibamerera nabi ariko nta biryo baba bafite kereka ari nk'ibintu bafite nk'amareze mu mazu yabo y'ibiryo aho nta kibazo rwose ariko kuba nta biryo bafite barya ari uko bakoze ntabwo rwose kibamerera neza.
None se ubu tuvugana bimeze bite? Gerageza kumpa ishusho rusange yuko mu mujyi bihagaze nyuma yuko icyo cyemezo gifashwe.
Okay, hano Kigali cyo bashyize imbere abacuruza imyaka bo biremewe ko bacuruza, andi maduka yose arafunze. Ikindi gishoboka cyabayeho ni urujya n'uruza rw'abantu benshi bananiwe kwihanganira iki cyemezo bagasaba ko basubizwa iwabo mu ntara. Urebye muri make nuko wenda kuri televiziyo byagaragaraga ko gare ya Nyabugogo yuzuye abaturage bose bashaka gutaha. Bivuga ngo rero ntabwo iki cyemezo ntabwo bakiresiste, sintekereza ko bari bukiresiste. Leta iri kwemera ko izatanga inkunga ariko nazo zigera ku baturage bigoranye zitanabona umugabo zigasiba undi kuko ziza ari nke cyane bishoboka. Naho ubundi muri Kigali rwose ubuzima buba bwahagaze totaruma.
Uvuze ko bamwe bashaka gusubira mu ntara bari kuri gare ya Nyabugogo, none se ibyo byo biremewe? Baragenda bate kandi umujyi uri muri guma mu rugo nyine hafunze?
Icyo nabonye kiri gukorwa nahageze barahagera kubera ubwinshi bwabo, nta nubwo bari gushiremo ni benshi bashobora no kuraramo, sinzi niba bari burangiye gushira muri gare. Ntabwo ari ukujya mu ntara, ni ukujya mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Nk'abari bari mu mujyi wa Kigali ariko batuye mu nkengero hafi hano hakitwa mu mujyi wa Kigali basabye ko baba bisubiye mu ngo zabo kugira ngo bagume bacumbitse mu mazu y'abandi ntacyo bari kurya. Ubwabo nibo bari gucyurwa, ariko n'abasubira mu ntara ubwo nabo babivanzemo bagira ngo bisubire iwabo. Numvaga kuri radiyo basobanura ngo batuye Huye ngo bagira gute, ariko ntabwo byo byemewe kuko ntara ntabwo byemewe, ariko mu nkengero bari kubafasha ngo barebe ko basubirayo.
Ariko amasoko agurisha ibiribwa yo arafunguye.
Ikibazo rero abacuruzi bo gucuruza se utari bubone umuguzi, kuko ikibazo ni amafaranga. N'ubusanzwe Kigali yari ifite ikibazo cy'ubukene mu baturage, abaturage badafite amafaranga banaho nikora nibo benshi hano muri Kigali. Noneho nabo bafunguye barafunguye gusa ariko nta muguzi bari bubone, baramukurayo kereka bavuze bati buri muturage afite amafaranga. Wenda abakozi ba leta bo nabo sinzi niba abafite amafaranga urebye nta bakozi bahita, ariko abaturage rubanda ruseseka nta mafaranga bafite. Ni ibintu biri muri Kigali n'ubundi baryaga ari kwirwa basabiriza bagira gute, ubwo rero urumva ko hongeyeho konfinoma nta mafaranga yo kugura ibyo bicuruzwa bafite. Ibyiza rero yisubirira hafi imiryango ye nibyo abashaka, kugira ngo nibura niba hari n'uwahinze imyaka agende amusaba ati nyongere. Ariko mu mujyi wa Kigali iyo bibaye konfinoma gutya kugira ngo umuntu azaguhe n'amafaranga cyangwa ibiribwa byo ntabwo byoroha.
Ariko ubwana ndaruhutse ni ibyumweru bibiri gusa, abantu ntabwo bakwihangana buriya?
Wakwihanganira inzara se? Ntabwo bishoboka. Iyi covid rwose pe hari n'abavuga bati nimureke twemere twice ariko tutishwe n'inzara. Harimo abavuga bati kuko ikibazo ari kimwe, hari urubyiruko rwinshi mu muhanda, abana benshi bari aho b'abaturage badafite amikoro ahagije. Wenda n'imibare sinza uko ibihagaze muri Kigali ubaruye abaturage bafite aho bahagaze nibo benshi. Shyiraho abana babo, wakwishwa n'inzara kwihangana uri umuntu mukuru ariko umwana ntiyihanga. Urumva rero n'ikibazo gikomeye, na leta itatanze inkunga vuba. Ndakubwiza ukuri bwo iyo buhinduka ibindi, cyane cyane ko n'urubyiruko dufite muri Kigali ni rwinshi cyane rutagira icyo gukora. Muri ino minsi yashize mbere yaho ikikwereka ko nta mafaranga ari, ubusambo bwariyongeje. Ijoro ryose usanga mu dukaritsiyo turimo abaturage benshi induru zivuga ngo bamenye inzu bashikuje umuntu telefone. Urumva ko ni ikibazo kikwereka ko nta mafaranga ahari, ntacyo kurya bafite, bagahita bishora mu ngeso z'ubushitani.
Birumvikana ko icyemezo cyafashwe cyagize ingaruka zikomeye ku baturage, barababaye cyane kandi ntibafite uko babigira. Ariko ku rundi ruhande nanone umuntu yavuga ati leta se yo ibigira ite ko yafashe icyo cyemezo mu rwego rwo kugira ngo irinde abaturage be kwandura COVID-19? Ari nk'aho utanga inama, wumva leta yakora iki itakoze kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza?
Icyo leta yakoze nayo ubwayo ntekereza ko itashobora w'umuturage icyo ashaka byose, ariko ifashe n'icyo nk'ubu bakavuga bati wenda nyuma y'icyumweru tuzajya muri konferensi, ntekereza ko hari cyo byarushaho kumvikana. Ufite uko agenza agasitoka ibyo ashaka gusitoka, ariko umunsi umwe na kubivuga mbere bagenda bavuga isaa sita z'ijoro mu masaha kagorana no kubyubahiriza. Uyu munsi babivuze mu masaa mbiri z'ijoro, tugomba gukurikiza umunsi ukurikiyeho. Nawe rero usanga ntacyo biba bitanze kuko nta sitoke abaturage bafite mu nzu zabo. Babivuze rero bati icyumweru kimwe nyuma yaho turajya muri konferensi, ntekereza ko ari cyo byatanze.
Bakabanza kuburira abantu ko guma mu rugo igiye kuza, abaturage bakitegura.
Icyo rwose cyangwa icyo gifasha abantu n'utakwitegura yakwihangana nyine kuko baba baramuteguye.
Bwana Ndaruhutse, murakoze cyane kuri ibyo bitekerezo musangiye n'abanywanyi b'Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe.
Bwana Mbarubukeye, urakoze kwemera kuvugana n'Ijwi ry'Amerika. Ndatangira nkubaza, iki cyemezo cya guma mu rugo wowe ubwawe n'umuryango wawe cyakugizaho izihe ngaruka?
Urumva ntabwo nakubwira ngo ihagaze neza, ntabwo ari byiza habe na gatoya, ntabwo ari byiza, ntabwo ari ikintu kishimishije, ntabwo ari ikintu umuntu yabona naho yahera. Ni ikintu kibabaje cyane, icyifuzo cyaguma mu rugo kirababaje cyane. Njyeweho byanandenze, byangoye cyane kubyakira, byananiye ubungubu.
Hari umwihariko ufite, hari ingaruka byakugezeho wewe ku giti cyawe zikomeye ku buryo kubyakira bigoye?
Umva nawe, ingaruka zirahari nyinshi cyane, ingaruka zirahari ku buryo izo ngaruka ubu ngubu ziri kugenda zingarukaho. Ngaho tekereza wumve nk'ingaruka mfite ubwa ubyumva. Ngaho tekereza kugira ngo bavuge bati ngaho guma mu rugo iraje, guma mu rugo iraje. Yewe ndi umunyabiraka, ndi umufundi. Yewe ndi umufundi, nta n'akazi nari mperutse, nako nari mfite hirya iriya za Rusororo kari kamaze igihe karahagaze kubera ibikoresho byari byarabaye bikeya. Kugira ngo mu rugo rero tubeho, kwari ukugenda umuntu wakora ikiraka hirya no hino gutyo parejuru parejuru. Urabizi umufundi aha ngaha akorera amafaranga ibihumbi bitandatu mfite abana icyenda. Abana icyenda nanjye n'umudamu turi 11, ibyo ngibyo byo nabyo ubwabyo ntabwo dushobora kubirya ku manywa na nijoro. Turya amafaranga arenze ayo ngayo, niba ari ibihumbi bitandatu mbizanye, se mbizana byose mba navanyemo na tike, kandi ubwo ngomba nindiritse ku manywa nta n'ikintu mba nafashe. Iyo ngejeje mu rugo ibihumbi bitanu, ni ukuvuga ngo turabirya bigahita bishyira ku manywa nijoro, nitwongera kurya. Ngawutekereza rero, niba bavuze guma mu rugo, nkaba ntafite n'igiceri mu mufuka, igiceri kingiki, urumva byangizeho ingaruka. No gusinzira jyewe sinanasinziriye, naraye ntasinziriye umutima uhagaze. Na n'ubu naramutse nicaye mu rugo byanyuriye, navuze ukuntu mbyifatamo. Kandi mfite abana batoya, bagera muri batanu, mfite n'abindahekana batutse. Ndawutekereza nawe byangizeho ingaruka ku buryo bukomeye cyane, ku buryo ubu ngubu amaso yanjye sinzi naho yanareba, n'umutima wanjye wabuze naho wagarukira mu bibazo mfite.
Aho mu cya hafi abantu bose bagumye mu rugo, nta muntu n'umwe wigeze asohoka?
Urumva uyu munsi abantu babimenye nijoro, abantu baramutse bari mu magambo bahangayitse. Bamwe bavuga bati guma mu rugo irabaye, nta kintu dufite. Abantu bari bari aho ngaho babugera bazerera gusa, bavuga bati ntacyo dufite. Nubwo wumva ngo hari abahashe, ariko abahashe nabo mu makaritsiye akomeye nk'aho ngaho za Kimironko, za Nyarutarama, babasha kujya guhaha imifuka y'imiceri n'amasukari aho ngaho mu masoko. Ariko nk'aha muri karitsiye y'iwacu abantu bose bari aho ngaho uko n'ubundi bari basanzwe babayeho, barya mu buryo n'ubundi bahashe, nta kintu baba bafite bizigamye. Hariho nyine nk'uko bari babayeho, ntabwo wavuga ngo hari uwagiye guhaha ku ndi ngo abantu bose barahangayitse. Abo numvaga uko ntuye ku muhanda bafite ibibazo, abagore duturanye bari basanzwe bibana bafite ibibazo, bavuga bati noneho turabigenza gute, turabyifatamo gute? Ndetse ni ikibazo, korona ubwayo ni ikibazo, ariko n'ikibazo cyaguma mu rugo cyatubereye ikibazo gihangayikishije cyane. cyabaye ikibazo gihangayikishije cyane, ntabwo ushobora no kubyumva wowe, wowe nta no gushobora no kubyumva, ni ikibazo gihangayikishije cyane rwose. Kuko umuntu aravuga ati nibyo koko wenda korona umuntu yagendaga agahako nda, ariko iguma mu rugo yo turayifatamo gute, ntaho umuntu azajya. Ni ikibazo wa mugabo rwose.
Nkurikije uko urimo kubimbwira n'amarangamutima nkumvana, ni ukuvuga ngo nta kumanura imbabura rwose na gato uyu munsi ubu ngubu murabwiriwe.
Reka nkubwize ukuri rero, kugira ngo wumve ukuri ngiye kukubwira. Ubu ngubu umugenzi wanjye niwe nari maze kubwira ngo nari nararanye amafaranga 300,000, hariho amafaranga 1,000 ya tike, nari nzi yuko ariyo ndi bugendere mu rugo nkabasigira ibyo 200,000, bakaza kugura nk'ubugari bagasoroma n'idodo wenda mu murima cyangwa bakanazigura. Ariko kugeza ubu ngubu ibyo 300,000 ubu tumaze kubirya nijoro nta kundi kongera kurya, ubwo birarangiye. Urabyutse none se urajya kwikopesha ahantu utazishyura udafite ubwishyure, ndetse wanagukopa. Ubwo ni ukuvuga ngo ayo mafaranga turayarinze, tugiye Nyabugogo ahantu tuguzemo umufungo w'ibijumba, ubwo bakaranze n'utudodo nyine n'utuvuta tw'ijana, ubwo nyine turariye, ubwo nyine birarangiye. Ubwo ibindi ni bya bindi bajya bavuga ngo bibara benshi. Ubwo ni ukuvuga ngo ndahanganyitse cyane, ndi mu kwibaza byansanze byandenze, ntafatiro mbifitiye zefiri ntaryo n'ikibazo.
Birumvikana ariko se bwana Mbarubukeye, ibyo byose leta ikora ko ari ugushaka kurinda abaturage ngo badahura n'ikibazo cya virusi ya korona, urumva ikindi yakora ni iki? Yabigenza ite kugira ngo ibyo bibazo byose uvuga bye kubaho?
Ibyo ngibyo ikibazo cya virusi ya korona byo turabyumva, ariko leta nayo nifata ingamba izajya zifata yatekereje, imenye yuko niba n'izo ngamba zifashe igomba kuba ifite uburyo yateganyirije abo bantu kandi uburyo bukwiriye. None se niba abantu bashobora kubaho bafite abo bana, nibadaduha bazaduha kawunga, ariko ntibazaduha igikoma, ntibazaduha ibiryo by'abana, niyo kawunga n'ibishyimbo, niba tuzagira n'amahirwe tukabibona. Njyewe rero inama nabagira, niba hariho ikibazo cya virusi koko turabyumva, irahari turabibona, irahitana abantu turabibona, ariko turasaba leta yuko yashyiraho uburyo bwo gufasha abantu, uburyo bwo kumenya abantu n'abantu bafite abana batoya, nashobora kwifata n'abana nkabafata, ariko tebwo noneho abana nibatabona ibyo kurya bwo nzabasohoza iki? Urumva noneho hazaba hiyongereyemo n'ikibazo cya korona, hiyongereho n'ikibazo cy'inzara. Leta rero yakabaye ivuga iti nubwo tubahaye guma mu rugo utabibaye, kuko tukaba tuyumva kuri icyo kibazo, ariko nibashyireho ingamba zo gufasha abantu bafite bene ibyo bibazo, kandi mu buryo bufatika, atari ibintu byo kutwikiza cyangwa se kutujugunya hirya wenda ngo badufashe uko biboneye, bashyireho uburyo buboneye bwo kudufasha no gufasha abana bari batoya, kuko bashobora kuvamo bwaki.